Kule ntseni sithe ngenyaniso sathetha ngeqela lezinto kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo usisikelele kwaye wasikelela ngaphezulu wasinika imboniselo epheleleyo nokuqonda ukuba sazi ukuba kumele siziphathe kanjani nakwimeko ezithile ukuba siphendule sizigwebe kwaye ngenyaniso kubaluleke kakhulu kuba thina singamakholwa singashiyeki sibambeke kwiingcingane zethu njengoba kusitshiwo kumahebhere isahluko sesithandathu kodwa masihambele phambile siyegqibeleleni ukuze uThixo akwazi ukuza kwabangabakhe kuthi sonke sawuqhubeka kuluka isahluko seshumi okwethutyana kodwa phambi uba sikwenze oko mandithethe oku kulandelayo kungaba khona impembelelo yoba umntu acinge ukuba kumele alinganise into eyenziwe ngabanye. Ndiyacela qondani kanye kubo bonke uPetros wahamba izitrato zaseYerusalem isithunzi sakhe sawela kwabagulayo. Ngoba uPaulus wenza loo nto naye, ngaba uYakubu wakwenza naye, ngaba uYohane wakwenza naye, hayi. Yayiluhambo olukhethekileyo ukukhokela kwakanye kwenkosi kule ndoda kwaThixo hayi ukuphinda xa ukubila netshefu zazithathwa kuPaulus okanye zithathwa kuPetros noba zithathwa kuYakobi noba zithathwa kuYohane hayi uyabona uThixo ukukhokela umntu ngamnye kubakhonzi bakhe ngokwenyaniso kwaye ukulinganisa ayiseyiyo inyaniso yonke indoda kwathixo inobizo lwayo inomsebenzi wayo akho namnye onokuthatha into enikwe omnye nguthixo ngakubi kakhulu ukuba umntu okanye abanintsi banofumana impembelelo yokuba ukuba udade othile entliziyweni yakhe uye wafuna uthumela itshefu apho kuze ndosule umbilo apho uThixo wamnceda yayindlela yakhe leya awundlela yakho uyayiqonda loo nto yayiyeyakhe indlela ukuba izawuba njani yakho indlela uza kuyibona ingayinto eyahlukileyo ndiyacela sanukopa nanye into yenzani yonke into phantsi kokukhokelwa ngumoya oyingcwele kwaye oku kwenzeka kuphela xa ukholo luba sisityhilelo ukutsho isityhilelo sento zoyenza noba uzawuyenza kanjani za kunika ke omnye umzekelo ngemihla kayiso kwakho abantu abaninzi ababemngqungile yonke impiliso lonke usindiso lonke uncedo lwalohlukile kwelinye ixesha inkosi yatsica pha esantini yayenza udaka yawubeka yafaka emahlweni akhe waphinde wayenza loo nto kwakhona hayi wayenza kakanye azange akwenze okwesibini funda ivangeli ezine imeko nganye yayimeko ngokwayo eyahlukileyo ngokugqibeleleyo uThixo ufuna ukusifumana asise kuloo ndawo sikhokhelwa nguyo ngumoya singakopi nanye into kwakhona umbuzo omkhulu mva nje uthi ngaba ulungiselo umzana uBranham wayenalo ngaba kumelanga liqhubeke ngolwa hlobo zintanda intshumayelo oko ifana uPetros ushumayele into uYohane noYakobo bayishumayelayo intshumayelo soloko ifana kodwa ulungiselela nemisebenzi abazalwane kumele bayenze ingohluka ndiye ndabuzwa ukuba ndinolungiselwa lukamzana uBranham na. Ngamanye amaxesha akwaba bendunalo, kodwa izinto ezinjalo ziza kube kanye. Ngoko ke sele ndanele into uThixo asinike yona, kodwa singatsho okuninzi njengomzekelo. Bakhona ngenyaniso abantu abakulinganisayo. Ndithe namava ngako kweBrenda abanamava kumazwe ohlukileyo, bantwini abahlukileyo kwisixeko saseSidgard, ukuba abantu bazama ukulinganisa umzana uBranham. Umahluko ke ngiloba akukho namnye kuye owayehlola imeko wayethetha ngaye. Bangxola nje phayana emihlanganweni bakukhona umntu onesisu okanye into. Abantu abanjalo bakuwo wonke umhlangano, kakhulu xa betye kakhulu ngaphambili uyabafumana phayana. Kodwa khona ukube akhule eStuttgart, le ndoda yaseMelika yangxola phaa esihlweleni, ndabe ndingumguquleli wayo. Yangxola yathi, ukhona udade. Soloko eqhubeke sitsho udade akaphendula. Ekugqibeleni umzalwane wayisize le ndoda efuna uyikhupha phaa ehlaziseni. Wathi akukhathaliseki noba ngudade okanye ngumzalwane, ayike ndaliphosa itawu. Kwabe kuphelile ke, wathi kunjalo ke yayiminyaka emininzi yadlulayo leyo. Ndizixele izinto ukuze ndinibonise ukuba inye kuphela into eluqobo ngalo lonke ixesha, yonke enye into kukulinganisa kwento eyinyaniso. Ingaba ulungiselo lukaMoses yayilulungiselo lukaEliya, okanye ulungiselo lukaEliya yayilulungiselo lukaAbraham, okanye ulungiselo lukaNoa? Ulungiselo ngalunye lunomsebenzi owahlukileyo. Thixo omnye ofanayo usebenza kubo bonke konke. Funda incwadi yokuqala uKorinte, isahluko seshumini esibini nesahluko seshumi elinesine. Mnye uThixo kodwa manintsi amalungiselelo, mnye umoya kodwa zinintsi izipho, inye inkosi esebenza konke kubo bonke. Akekho umntu odinga uba akope omnye. Ukuba unobizo luluqobo anga uThixo angabeka ezi zinto ezintliziyweni zethu ukuze sazi ukuba yintoni ayenzayo okanye uhamba nathi kweyiphi indlela. Kungabikho mntu ozoba luhlazo. Yabona xa siba badala ukabantu abaninzi babasengxakini bathi, ewe Nkosi ungugqirha wam, kodwa uThixo wathi ndiyakukuthwala ude ukhule neenwele zakho zixube. Zange sithembise uluba sawuphila sibe batsha ngonaphakade kulo mzimba. Wasithembisa uguqulwa kumzimba okuthobela lo mzimba uthobela ukonakala. Ubhaliwe kwathiwa xa oku konakalayo kuthe kombatha ukungonakali, noku kufayo kuthe kombatha ukungafi. Xolo kumnandi xa abantu bekuloo nto. Nonke niyazi incwadi yokuqala uKorinte isahluko seshumi nesihlanu, kwaye singakufunda phayana oku kuza kwenzeka ngethuba lokubuya kukaYesu Kristu inkosi yethu. Bakhona abantu abathi inkosi selibuyile, kumele yenzeke ukuze sizaliseke isibhalo xa besithi uKristu lapha okanye uKristu phaya. Ningayi phayana, ningakukholwa, ngoba njengoba umbane nyuka empuma uyobengezela entshona, kuyoba njalo kukubuya kaYesu Kristu. Xa kusenzeka oko, ababini bazawuba sesililini esinye, omnye athathwe omnye ashiywe. Ngoku ngabantu abambalwa abazawunyamalala, that only offended a few. Ndiye ndathi kwenye ndawo kwisihlwele apho kwakhona abazalwane ababecinga ukuba uqhilo selo lwenzekile ngoku ndathi soloko umzana uFrank esesemhlabeni akukwenzekile uqhilo loo nto yabakhubekisa kabambalwa kodwa ndiyakholwa ukuba ngoba balo sivunyelwe ukuba sizisinyaniso kwisihlwele siyindimbane inkosi abo ibathandileyo abo ibathandileyo nabo bamthandayo
I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith.
Abo ibathandileyo nawo bamthandayo kwaye balinde ukubuya kwakhe. Khona isibhalo ke esimangalisayo esingasilibaliyo esithi nawo bakuthandayo ukubonakala kwakhe. Ingaba wakufunda nje kakuhle ngesazela esilungileyo akuthethi nje ngokubuya kwakhe. Hayi ukholwa nje ekubuyeni kwakhe. Hayi ukulinda nje ukubuya kwakhe kodwa abo bakuthandayo ukubuya kwakhe ndinifundele mhlawumbi zayifumana bendingakulungisela ngoko eliba kwileta kutimoti apho umpostile upawulos ekuthethiloko ncwadiyesibini kutimoti sahluko sesine bhala umqolo wesibhozo Ngathi sibini kuTimothy sahluko sesine umqolo wesibhozo noba singaqala kowesixhenxe umzamo omhle ndiwuzamile ugqatso ndilufezile
Maranatha will be heard again as it was in the beginning Everyone will say to everyone, the Lord comes.
Ugqatso ndilufezile ngoku ndibekelwe.
Now there may be some little cry. Behold.
Okokugqibela ndibekelwe isithaba sobulungise yakundibuyisela ngaso ngalomini inkosi. Umgwebulo ulunguyisa ngabe ndimdedwa ke. Ibe ngabo bonke abakuthandayo ukubonakala kwayo.
Some things the Lord must and will still do.
Ngoku nankumbuzo.
But one thing we may know.
Awudingi uba ubeke isandla sakho entliziyweni yakho. Kodwa ke ngemvakalelo nje kunyaniseka ba kubani phakathi kwethu ongxamele ukubuya kaYesu Kristu. Ngubani okuthando lokuqala oluvuthayo njengomtshakazi, mtshakazi womyeni. Ba uphantse angakwazi ukunyamezela ade adibane nomyeni lo sisifumene isithembiso soba kumele sibuyele kuthando lokuqala konke okukwakwahluka kuthi sonke xa umsebenzi wokugqibela kathixo uyawukwenzeka okukhala kuthi Maranatha kuyakuviwa kwakhona njengoba kwakunjalo ekuqaleni wonke umntu uyawuthi komnye umntu iyebuya inkosi inkosi iyebuya yakholoko oh ewe ngoku ngakhona ukukhala okuncinci ukuthi yabonana nanku umyeni esiza kodwa andinayo imvakalelo yoba wonke umntu uphaphamile ekulaleni kwakhe uba kunjalo mhlawumbi asikawajonga kuhlamihlo ethu ezinye izinto inkosi kumele kwaye iyakusenzela ngoba balwayo Inye into singayazi umyalezo wokugqibela lubizo lokuphaphama oluvakalayo ngoku nonke niyakholoko phaa naphakathi kobusuku kwakhona ukulila ngexesha lawukuhlwa kuyawuba khona ukukhanya phaa naphakathi kobusuku lumemezo ngoku thixo unika ukukhanya xesha langukuhlwa Goku kuvakala umemezo olukhulu luthi nanku umyeni esiza mbani yokumkhawulela. Sifuna uba inxalenye abantu abathanda ukubuya kwakhe. Kubani onokuthanda ukubuya kwakhe? Lo uthanda yena. Lo othanda yena uyamthanda ummelwane wakhe. Uyalithanda ilizwi lakhe. Uthanda yonke into evela kuThixo. Uzelwe nguThixo. Masiye ngokukhawuleza kuLuka. Usahluko seshumi. Ndifunda umqolo weshumi nesixhenxe. Silandela kwinto esikhe sayijonga kule ntsini. Ke kaloku babuya abamashumi asixhenxe bevuyile besithi Inkosi, needimoni ezi zisithobele egameni lakho. Yayibona uba le nto ingantoni? Zange bathi kulungile, ngoku sinegunya, ngoku yonke into ihamba kakuhle. Banika uThixo uzuko. Babe besazi ba eligunya lisegameni likaYesu Kristu kuphela. Egameni likaYesu kuphela. Zintanda. Masikuthabathele enhliziyweni oku.
That Satan is defeated, that Jesus Christ is the victor of Calvary.
Likhona igunya elingcwele eliso. Igunya elingcwele. Alohlulwa kwigama likaYesu. Konke okuThixo asinika kona, wasinika kuYesu. Ngoko ke igama lakhe, yonke into esinikwe nguThixo. Ikwela gama. Ngoke kubhaliwe Nkosi. Kwa nemimoya iyasilulamela egameni lakho. Yenge ngomntu lowa. Akona mnye kumashumi asixhenxe okuthetha loo nto athi ndinegunya jonga le nto oku nokuya kwenziwa ngam. Libala ngam nawe. Senze loo nto uThixo afuna siyenze. Ayinto ethethwa ngabantu. Akekho umntu osindisayo okanye aphilisayo nguThixo. Umntu nje uva kumela valise ilizwi likaThixo ayekele yonke enye into ke enkosini ukuyaqhubeka. Uthe ke kubo, bendimbona uSathana njengumbane esiwa ezulwini. Nako oku kubaluleke kakhulu. Xa sisivile izwi likaThixo livakalise ulukholwe. Ngokulula nje kumele sazi ukuba uSathane ugcwele. Xebe uSathane weyisekile kwaye uYesu Kristu ngumeyisi waseCalvary. Ukuba sikakwamkeli oku ngaso isityhilelo ngokholo. Ngoku siyawucinga uba kusamele sijongane nomtyhuli. Ngoku ndingaxela ngoku uba ingajiki ibe yintoni na loo nto. Ukuba udlalela kumtyhuli uzowulahlekela, ungabi naxhala. Kodwa xa usazi ngokholo ukuba Inkosi imeyisile kwaye ukholo ngokunjalo luloyiso lwethu oluthe lwameyisa uSathane, hlabathi nesono, ngoku lukholo kumeyisi waseCalvary. Yiloo ndlela kuphela ongamenza abaleke ngayo umtyhuli. Ngoku ke ayindim ayinguwe Inkosi ethe yakwenza oko. Kwaye sinika yena kuphela udumo. Kodwa ukuba kusekhona umntu ocinga ukuba mele ajongane notshaba, leyo ingayinto embi kakhulu. Andifuni uba namava ngayo okanye ndiyijonge. Ayinobilungile loo nto. Masikholwe kumsebenzi ogqityiweyo ngenyaniso wentlawulelo, Yesu Kristu. umtyumzile usathane inhloko yalanyoka indala ewasusa ulwamvila lokufa kufandini lupho ulwamvila lwakho wena wena hadisi lupho loyiso lwakho umbulelo kuthixo othe wasinika uloyiso ngoYesu Kristu inkosi yethu le yivangeli ivangeli lena epheleleyo kwaxa umntu enikwe oku nguthixo ngalo ukholo isenza lo nsizive silungile ngoku asiziboni sityhileke kumandla obumnyama kodwa sele silifumene uloyiso lukathixo ngalo ukholo
so surely have all the sons and daughters of God been
kwaisiyazi kuba usathane uyisekile isiwoko seyisekile kuthethwe kamnandi ukuba ukufa kuseko kufa kwikholo kukudlula nje kuqolomba ukufa ukusuka kweli hlabathi ukuye buqaqawulini ngoba itsho inkosi yethu lo ukholwayo kum uya kuphila noxa efile ndiqhubeke ndifunde apha ngoba ndifuna ukukhawuleza nje ukuze nabo bavela kude babuyele ekhaya exesheni uqolo weshumi lethoba niyabona ndininika igunya uyayiva uthi ndi nkosi yethu litshoyo nike igunya ayinguwonalo ndikunikile ukuze unyathele iintlanzi neenyoka onke amandla otshaba akukho nanye into enakukwenzakalisa ingabe uyakholoko ingabe uyakholwa leyo ke yivangeli esenze eyenza ukuba umntu avuye esiphumlisayo kuthixo kwaye siyazi uba zonke iintshaba zeyisekile kwaye ulweyiso lomhlengi lulweyiso lwabahlengiweyo ndihlengiwe ndiyaqhayisa ndihlengiswe ndihlengwe ngegazi lomhlengi njengoba sitsho isijamani ngokuqinisekileyo njengegazi lonyana womntu elimpompoza emnqamlezweni eCalvary ngokuqinisekileyo bonke onyana neentombi zikathixo zihlanguliwe yayingumnqophiso omtshalo wayo egazini lakhe bonke abakholwa kukho baphephile kwaye zisusiwe izono zabo namatyala umntu akalahlekanga akalahlekanga ngoba izalwe esonweni umntu ulahlekile ngokuba engalwamkeli usindiso wonke umntu angalwamkeli usindiso angalahleki ndina ndinelizwi apha kuyakobi isahluko sesine
to submit to God.
Ndifuna ufunda ukuze sibone ukuba singayichasa njani nalonto. Yakobi isahluko sesine. Kahle kahle umqolo wesixhenxe. Kodwa akunoba buhlungu ka sinoqala kumqolo wesine. Anazi na ukuba ubuhlobo balo ihlabathi ubutshaba kuye uthixo othe ngoko wanga angaba sisihlobo salo ihlabathi lutshaba lukathixo ilizwe elibaluleke kakhulu nabani gxebe nabani onothando lwehlabathi lutshaba lukathixo okanye ucinga uba isibhalo sikuthethwa kulambathayoko umoya lo uhleli ngaphakathi kwethu ukanuka inzondo.
You have a chamber here and one there, and you have reserved them for yourselves. And then he said, many want Christ.
Kodwa unika ubabalo olukhulu ngoko uthi nansi ke ukufika lento.
They will go down, but they don't want him as Lord, as King, as
uThixo ubachasile abanikatshi ababali abazithobileyo.
As the handmaid,
mthobeleni ngoko uThixo, mchaseni ke umtyholo onubaleka.
We are subordinate to him, and Christ is the head of the church.
Olo ke lubhalo olubhaliweyo lichiza elo elisenza basiphile elikholweni, hayi izihlobo zehlabathi, hayi ba unyathele inyawo apha elinye unyathele phaya, kodwa isigqibo esipheleleyo sikaKristu. Emva koko sizithoba phambi koThixo, sihlukane nawo konke ubungqwabalana. Sizithobe, hayi kuphela oko, kodwa sithobele uThixo, sivume ilizwi lakhe, guqe kuye. Sithobeni ngoko kuThixo. Nabani na ofuna ukumchasa uSathane angakwenza kuphela oko njengoba kubhaliwe apha. Zithobeni ngoko kuThixo, mchaseni ke umtyholi onibaleka. Lapho kuphela singamchasa khona umtyholi. Xa sithe sazithoba kuThixo, amqaphela uKristu njengenhloko yethu, kulapho kuphela xa ethe waba yinkosi yethu, njengoba uBranham etsho ucacileyo phaa kulaa ntshumayelo, umema uKristu ufuna uba abe ngumsindisi wakho ngokuba usoyika ubungafuni ukulahleka. Kodwa ngoko wamshiya emnyango, akhange umvumele ukuba alawule yonke indlu. Nengqungquthela apha naphaya emthen azigcinela yona. Abaninzi bathi abaninzi bafuna uKristu njengomhlengi, njengomsindisi, kwabesoyika ukuba bazawuhlela ezantsi. Kodwa bamfuni nje Nkosi njengokumkani, njengalo ubalawulayo. Ukuthobela kungcwele kuthetha ukuthi njengokuba umntu ongumame ejonga umqashi wakhe, nathi sijonga ngolo hlobo. UKristu uyintloko yebandla, thina singamalungu. Emva koko kuyenzeka uba singamchasa umtyholi. Emva koko abaleke kuthi ngoko ithi apha, sondelani kuThixo naye uzawusondela kuni. Nangoko uyinyaniso, sondelani kuThixo naye uzawusondela kuni, naye uzawusondela kuni. Ngamanye amaxesha kwaye ndifuna ukuthetha oku ngokukhululekileyo, ngokuvulelekileyo apha namhlanje. Ngamanye amaxesha ndiba buhlungu xa kungangeni wonke umntu emhlanganweni kumthandazo wokuvala, ndizibuze uba ingaba iNkosi khange yenze into na, khange ndithethe into uThixo befuna ukuyithetha. Emva koko ndazicikida kwakhona nakwakhona. Izintanda asinakuza apha sinemilomo yethu evaliweyo ukuze sisukise uThixo. Ngako oku kunganyanzeleka ukuba sivule imilomo yethu, sinike indumiso ngemilebe yethu enkosini. Ewe, ikhona imihlangano apho kuthandaza umthandazo nje ube emnye. Emva kokuzo amen, abantu bavuye kakhulu xa ifika amen, bahambe baye ekhaya bevuye. Kodwa kululo lo hlobo apha, uyazi yintoni esithe saba namava ngayo? Abazali nodade balapha namhlanje. Xa ndathi singaphila ngaphandle kwemihlangano yethu yangecawa okanye eyokuphela kwenyanga, sithi yintoni enokulandela? Sivela kude kwaye sifuna ukuthatha okuninzi kwelizwi likaThixo kangangokuba sinako. Ndiyacela ungakwenzi ukuthi icawe emva kwemini ngecawe iye kulolo hlobo, uThixo uzawuthumela indlala emhlabeni, hayi indlala yokulambela sonke okanye ukunqanela amanzi, kodwa indlala yokuva ilizwi lenkosi. Kwaye ilizwi lenkosi liyavakalisa indlala. Kodwa ngoko ndisenento endifuna ukuyithetha. Masithi xa siye emthandazweni emva kwexesha ngenyaniso, uThixo uqonda lonke ulwimi, kumele ucinge ngako ngolu hlobo. Ngoku sisathandazayo apha amawaka namawaka abantu ethandaza enkosini kulo lonke ihlabathi, ukuba uThixo bethe wakohlula ngolo hlobo apho lonke ilizwe sonke isixeko.
God is omnipotent. God is omniscient. Let us believe from our hearts today.
Lonke ibandla lingathatha imizuzu embalwa ukuze kukwazi ukuthandazwa. Ngoku ingayimeko eyahlukileyo leyo. Kodwa uThixo uyilungisile ukuze yena abekho kwiindawo zonke. Ba uyeva bona kuyo yonke indawo. Kwaye uyaxhamla emihlanganweni. Kungakhona abantu abaliwaka abathandazayo apha ngexesha elinye eMoscow, njengendlela kuye eBeijing naseNew York naseNew Delhi, kuyonke indawo. Akekho umntu odinga uba avule incingo. Kodwa mamela ngoku umhlekazi X okanye umzana uY, ukuba ungumntu ebethandaza kuThixo, uThixo akafani nam nawe. Kungcono xa kuthetha umntu omnye, bamamela ababini, singathethi sonke exesha elinye. Injalo ke kwincoko ngamanye amaxesha lolu hlobo, ngamanye amaxesha ibe lolwa hlobo, side sithi ndiyacela, sicela kuthetha umntu omnye ngexesha ukuze siqonde ukuba siqonde yonke into. UThixo ke zonke izinto zahlukile. Ndiyakufundela phaa kwabaseRoma ncwadi yezenzo, baphakamisa amazwi abo kuThixo bemxhelomnye, yoba sibemxhelomnye. Ngoko singaphakamisa amazwi ethu simxhelomnye. Kwaye ndiyakuqinisekisa uThixo uqonda lonke ulwimi, uva lonke ilizwe. Asinakumqikelela uThixo. Ngamanye amaxesha sicinga abantu bazi kakhulu, kodwa oko akuyonyani. UThixo ukho kwiindawo zonke. UThixo ovayo aze aqaphele aphendule kwinto wena nam, into yonke esiyithethayo. Sidinga uba sikwazi oku. Kungenjalo siyawucinga, kodwa ngoku siyithandaza sonke uThixo uzawumamela abantu. Ndixele ntoni? Ukuba abantu abangamakhulu amahlanu bebethandaza bonke apha, kwaye wena ubunondibuza uthi uyawuva bani uThixo kubo bonke, ingabe ungakholwa ukuba ndingakuxelela? Bonke bomakhulu amahlanu ukuvile babantu abangamakhulu amahlanu uthandaza ukuthixo apha namhlanje bebulela ngoko uthixo unako kwayiya kuva asikelele bonke amakhulu amahlanu uthixo engumntu baxelela athi cela ume kancinci ngokukhona umntu othethileyo andimvanga kakuhle sithi abo singabantu kodwa ingothixo uthixo ungumoya uko kwiindawo zonke uthixo wazi izinto zonke uthixo ukuko konke unamandla onke asikole ngeentliziyo zethu zonke namhlanje kubukho bukathixo kwiindawo zonke sizithobe kuthixo sithi yiba nguwe nkosi ebomini bam emva koko simchasa umtyholi emva koko abhabhe amke kuthi size sihambe kunye nothixo indlela yethu okunintsi kungathethwa kufundwe andiyatsho nje uba sinomlinganiso opheleleyo ovela enkosini kule mpela veki nam kunjalo ndiyabulela ngokuvela kwinzulu zentliziyo yam ngazo zonke izibhalo ngayo yonke imiyalelo ngayo yonke imfundiso nam ngokunjalo ndiyafunda njengoba kunjalo ukushinyala kwelizwi nathi siyakheka sisonke njengomzimba kaKristu kwayanguthixo angakwazi ukusebenza ngendlela namandla yokuba wonke umntu unendlela yakhe kuthixo cela ungakulibali indlela yomntu wonke ingohluka ndicinga ngomzekelo kamzana uBranham kwakhona imeko ndiyacinga uba ngo-1949 kwaziswa kuye Vancouver yabi into exayekisa kakhulu abantu bakholwayo zange bakholwa kubo gqirha nabo bangasikeleka basetyenziswe nguthixo kwaye babengafuni bona uqhaqho kwaye xa esisibini sinomntwana sime phambi komzana uBranham wathi nje wathetha into enjengo itsho inkosi yakugqirha ekuthiwa ngubani bani uvumela umntana qhaqho kusukela namhlanje ngosuku lwesibhozo uzawuya esikolweni itsho inkosi ukuba bendikuthethiloko ubuzathi o mzana uFrank uyasilela elikholweni okushumayela ukuthi ngoku ngokuqinisekileyo uliphosile incaku shiya yonke intlekisa konke ekungekho phantsi kokukhokhelwa ngumoya uthixo makabe nendlela yakhe kuwe yokuphela indlela elungileyo umzana uBranham ngokwakhe wayesiya kugqirha unyaka ngonyaka eyokuhlola wade waya nakwimayo clinic engusaziwayo phayene cela ukuba jongwe uze azi ukuba impilo yakhe injani nonke niyazi yonke iminyaka esixhenxe wayesengxakini alazi ibali lakhe amadoda akwathixo ngawona phakuphaku akhoyo emhlabeni naye ke wayenabo bakho ubuphakuphaku ndixele ntoni washiyeke indoda eyincathu yakwathixo kwade kwasekupheleni xa wafaka izipeksi zakho kokuqala waqala ufunda utate owayehleli phaa kudana phambili wacinga uba hayi ngoku inkawu iyandihleka luphi ukholo lwale ndoda lo kwavuswayo abafileyo ngaye ngoku unxiba izipeks ngaba amazinyo akhe olungiswa nini ne zintanda kutheni ndixele izinto sonke siyakhula uyakobi wayengumprofeti waba imfama waprofeta engqiyamile eprofeta noxa wayimfama yayikuzenzisa hayi hayi wayigcwelela ukholo oluphilileyo nethemba eliphilileyo nantso ke into ehamba noThixo kwanditsho kwakhona lonke uhambo kunye noThixo luhambo lwakho awunakulugobha akekho umntu onokucela omnye uba ndenzeni okanye ndingenzi ntoni mntu ngamnye hamba uhamba indlela yakhe kunye noThixo kuphela ngoko singabantu abakhululekileyo uba omnye umntu yakulawula akuxelele ukuba unako okanye awunako ngoku ulikhoboka ubophelelekile ngoku awukayenzi into obuthanda ukuyenza kodwa xa xabe ndicinga ngomshumayeli owayenomabonakude owayenguchwepheshe owawungawuvuli kodwa wayenefenitsha entle nje aze avale ucango lwayo abanye babengavumelekanga uba babukele nguye owayevumelekile masishiye zonke ezi zinto size siqonde into enye indlela eya kuThixo indlela yakho indlela yakho wedwa ukukhokhelwa kwakho noba inganjani omnye yangangangaxeli omnye uba enzeni sonke abanye kumele sibe phambi koThixo wakhe senze oko angakuphendula ngenxa yaThixo ude uthi Paulus omnye unamandla utya inyama nokutya okuqinileyo omnye ubuthathaka utya iveji ewe iloo nto esitya iveji ngoku awushiyeka ebuthathaka ingabe uyiqondile loo nto inyama solo sele iveji khona abantu abathanda ukuthi bathanda iveji endaweni yenyama ndiyitsho le nto ndigqitha kutheni ndithethoko uThixo ufuna ukuthatha konke ukubambe kokukuthi ufuna ukusikelela njengabantwana bathixo abakhululekileyo ukuze asikelele ngokobutyebi bobabalo lwakhe mayibongwe inkosi uthe wasinika ndicinga uba sisifundo esibonakalayo kule mpelaveki nje mhlawumbi ngathi zange kwenzeka phambili kwaye ukuba awukwazi ukuginya konke kanye nje thatha ixesha lakho emva kokonke khona abantu abo into ethethwayo okanye kwisithuba sexesha ibe ingaginyeki ungabi naxhala kuzawulunga yanga inkosi uThixo wethu ingaba nendlela yayo kuthi sonke yangangalingqinela ilizwi lakhe azukise igama lakhe asikelele abantu bakhe ngokobutyebi bobabalo lwakhe kwaye ndiyacinga kuba siye sakwazi ukuthatha inyathelo elihle phambili kwindlela elungileyo kule mpelaveki masithandazisane uba uThixo abe nendlela yakhe kuthi sonke kwaye iyakuba nathi kuthi sonke masizithobe kuThixo hayi nakubani kodwa kuThixo kwenziwa kanjani ngokuzithoba elizwini lakhe nakwinto ayithethayo elizwini lakhe akekho mntu ongamthobela uThixo engakhanga lithobela ilizwi kuphela abo bantu abathe bathobela ilizwi likaThixo bathe ngenyaniso bazithoba kuThixo emva koko uSathana kumele abe nokuhlonipha ilizwi likaThixo hlonipha igama likaYesu Kristu emva koko kumele abhabhe amke kuthi ngoba umeyisi kathixo luloyiso lwethu jowe ntshilo waphambili ukholo lulo uloyiso oluloyisayo ihlabathi yangasingakholwa ngokwesibhalo suka namhlanje uyaphambili sibe namava kunye nenkosi ngokutsha ndumiso nozuko kulo igama lakhe linobuqaqawule amen asimini
now let us all sing the chorus once again
njengoko ndinjalo ndingana kubulela kubi kazi lakho lapha langenxaya wena uyandibiza uthi ndisekuwemva nakathixo ndiyeza ndiyeza unguYesu unguYesu ngoba ndichukumisa umqukumbelo wengubo yakhe lazi ikazi lakhe landihlamba
who praise you O Lord for you have done great things
Unguye uYesu Ewe nguYesu
You have helped us in many things
Unguyesu
this weekend
Guyetwa
But Lord we know
Kubandichukumise uqukumbelo wengubo yakhe Ikazi lakhe landihlamba.
For thou hast always done it so, O Lord. Therefore,
Zintanda singatsho sithi nathi kunjalo sithe samchukumisa. Ngoko singathi amen. Kodwa ngoku nayo into endifuna uyithetha kwakhona. Kwakukho umfazi eBhayibhileni owathetha ngokwakhe, thetha kuye, ungathethi kwabanye.
Lord, here are your people.
Esithubani nokuchukumisa nje ukumelo wengubo yakhe.
You have redeemed them. You have bought
them. Ethi ngoko ndingaphila. Ngaba inyaniso lo ndikhona imeko yesibini. Hayi. Uyayibona? Yonke into, yonke into. Njengendlela uThixo ayinika ngayo abantu ngabanye kubabalo.
Hallelujah.
Ayikho into elinganiswayo. Onke amava kunye noThixo ngamava aluqobo akanakulinganiswa kwakhe amadoda amane avula iphahla bahlisa indoda bayise ezinyaweni zikaYesu yakhe yaphinde yenzeka loo nto kwakhona yakuyo yonke iBhayibhile yakuyo yonke iBhayibhile emva koko kukhona abo abangakwazi ukuzimela xa khona impembelelo aze uThixo angenzi kubo laa nto ayenzileyo kwabanye mnye umbuzo bangaphi inkosi ethe yabaphilisa kula masango eBhetesda kwiqula laseBhetesayida bangaphi babe bangaphi ababe phayana yayingubani waphayana babe banintsi beyimilwelwe bezimfama nabo bonke babengabo kodwa kwaphiliswa wamnye waqhubeka nendlela yakhe ungabuza uba kutheni mna ndingabuza kutheni hayi wena iba nguye ithi nguwe oza kuba namava nenkosi namhlanje yiyo kuphela indlela uThixo angasikela ngayo ngoku masiculele chorus kanye kwakhona nguYesu size sithi sonke sibulele inkosi simbulele ngento asenzele yona nje simbulele nguYesu nguYesu Ungu Yesu ngoba ndichukumisi kuwe umqukumbelo yakhe igazi lakhe landihlamba. Thixo thembekileyo, simi apha phambi kwakho ngoku oThixo, livile ilizwi lakho Nkosi, asifuni uba ngabalinganisi kodwa sifuna ukuba ngabanquli, sikunqule ngomoya nangenyaniso, abaphamisa igama lakho, abakudumisayo oNkosi, bawenze izinto ezinkulu, uyakuzenza nezinkulu phakathi kwabantu bakho oNkosi. Sithandazela ubaba lwakho, usincedile ezintweni ezininzi, thethile ngokumangalisayo kuthi kule mpela veki, oNkosi. Kodwa Nkosi siyazi wena unakukuphelela, unakukhokhela umntu ngamnye oNkosi, kwaye unokuzitshiyila oNkosi njengoba kukholisa wena, ngoba wena wasoloko usenje njalo oNkosi. Ngoko ke yamkela uzuko, yamkela udumo okuvela kwiintliziyo zethu zonke nomlomo Nkosi. Siyakubulela, siyakudumisa, sidumisa igama lakho elingaphezu kwawo wonke amagama. Haleluya Nkosi. Naba bantu bakho umhlambi wesandla sakho, uthe wabahlangula, uthe wabazisa ngegazi lakho, wabathenga Nkosi. Ngoko ke bakunika udumo nembeko nozuko. Haleluya, udumo kwigama lakho elingaphezu kwawo wonke amagama. Haleluya, udumo kuyo imvana.